Tēnā nau mai, hoki mai I te iwi ki tēnei hōtaka o hau kāinga. I te wānanga o te raroa, I tai atu te tini, te mano, te nui, te rahi o ngā kaikōrero ki te kōrero mo te mauri ki roto I ētahi horopaki, a ko pio te rei tētahi o wera. I whai wā ia te kōrero ki te hunga mātua mō ngā āhuaranga te whakatupu tamariki.
Information e rite ana ki te hākari, okay? Information is like a smorgasbord of food, but some of the kai may not suit your palate. Che.
Ko ngā rautaki ki te āwhina I te hunga mātua ki te whakatupu I o rātou tamariki, te kaupapa matua o tēnei kauhau, ā ko tētahi o ngā karere matua, kia kaha tātou te whakarongo atu.
Every conversation you have with your child or your partner or anybody must be done to enhance the relationship. Okay? And the best way to do that is to shut up and listen.
I kauhautia e pio etahi o na whiako, a ko tāne ki ai, whakapuakina tō aroha, tō whakahihi, o whakaro ki o tamariki, kia rongo ā taringa, kia rongo ā wairua tonu rātou, ki te aroha.
So I had a conversation with my eldest son Jack, very handsome boy, looks like his mother. And he said, Dad, I said, what? He says, Dad, you're sort of getting old and fat. I said, thanks, son. He says, you know, but whangapē there, I love whangapē, Dad. I says, well, that's your place, bro. That's your place. He says, you want to put a repeater tower on the top of our maunga? And I says, your Uncle Valley is going to shoot you and all the rest of it. But because I listen to my kid instead of, hoha, stupid idea. I listen, what's the whakaro behind that, Jack? And he says, well, you're always saying that ko te kōrero te kai o te rangatira, ne? And I says, that's right. And he says, and I should behave like a rangatira, eh, Dad? And I says, yes, you should. And he says, well, I can't talk to anybody because there's no bloody reception. And I thought, if I cut him off and said, what a stink idea, we wouldn't have the conversation. Okay, now, I said, yeah, but bro, he maunga tapu tēnā. And he says, Dad, doesn't a maunga like, is it like a rangatira person? And I says, I think so. You'll have to ask Richard. You know, I play the guitar. I says, but yeah, maunga has a Māori and it's a tūpuna maunga. And he says, well, wouldn't our tūpuna like us to connect with the world, Dad? Now, shut up, get outside now. But they're good conversations. And if we're not having them with our kids, then we're the poorer for it.
A kātia ki rā kua ea tēnei wāhanga tuatahi o te kauhau a pio te rei ki te wānanga Māori ora maitawhito. Hoki hoki mai kia ki te ai koutou I te wāhanga tuarua. A mō te hōtaka o hau kāinga ko hau tēnei koruku ai Alan, Māori ora kia tātou.